Riverside Music Club.
They call me Prio.
I told you, man.
If I fire,
you can't take my next.
You always there for me. Imali na kozensu. I know you're not gonna leave me. What if you feel a linsu? When I konji kushwe muti, waziba na jealousy kid too much. When I konji kushwe muti, waziba na jealousy kid too much. Ninye mechwani ukamidia, walekela santifata. Ila twali na kuyadia, nikaya. Ninye mechwani ukamidia, walekela santifata. Ila twali na kuyadia. Silosi, okay, ni kushwezi. Sema sweni tuwezi. Mutima unga unaduma. So sweet munga sugar na kambala. Labu ya tumu ya yaya. Bama yesa swanga fike wa mambala. Nguopa la mama. With you there's no drama. You my queen. You my lead manana. Yeah, follow me. Kaniwa baby, please just follow me. Au yuko mwenye Coca-Cola Fanta. Wena washupa nikeba na kukubada. Ninye mechwani ukamidia. Wene kela santifata. Ila twali na kuyadia. Nikaya haya. Ninye mechwani ukamidia. Wene kela santifata. Ila twali na kuyadia.
Nikaya fila haya.
Blog.net.